xarumo ganacsi ee gaar ahaan hoteelada dhowaan la ku hirgeliyay magaalada Baydhabo waliba fursad shir duban ku lahaayeen dhalinyaro aan dhaladeen deegaanka waan walka baradeen balse magaalada shaqo laan ka hayeen iyo ona dhamaayeen heer jaamacadeed meelahaana ku mid ah dhalinyarada iyo markaas door bida hayaan iyo tahriiban naftiyoon iyo geliyaan rasqi eedan adag maxamed aadan cali oo ee kure dhalinyare barada xisaabaadka iyo waliba uu ku mid ayaa dhalinyarada baad goobkan ka jartay muddo sanadooyin ee shaqo waliba uu muddo lagu roog sanad uu ka shaqo bilaabay hotel Rio ee magaalada Baydhabo oo hirgeliyay toqmid ee bilaanta ganacsatada ee magaalada Baydhabo waliba uu ku hadlay qoliyaabo uu markaas qabado iyo sida markaas shaqada muhiimka ah taa
walaahi xirfadan adatay Rio meha kabiri October 2024 ya kabiri ilaa iyo min hada ka shaqeeyahay saasad xirfadan hortan xirfadan banaan ku lukoyme Rio ku dhaxlay haddana geek meeba dadka dhalinyarada dadka ay kala shaqeeyaan qofka anka farfar aan dhanka xisaabaadka diyan ahaa ismuuday taa aan ka nisfiri anoo aan riyo ku dhaalay hirbadaas aba atlis dadka riyo meel kala shaqeeyse mo ila moqday kala shaqeeyso miri baan leh aka kubay hirbado gaare nan qabilsan qara way tare qara meel raay ee raashin kariyan ku kare qara assistant ee oo dadka caawiyaan qara clinic ee nadaafadna caawiyaan oo mila moqof aan ka ana hantay meeka doorday intii aan xisaabin hortan ma ilaa aan mas doorna laakiin qofal shaqadiisa dhakaas ma ana shaqada ay dhigtay intii aan xisaabinagada
ee hortay ka hamu weynaytay ma isla tela iyo inta ay wada korta
ha ila hadba inkastoo aan dirri on true one shaqadeena aad iyo aad boolki boor anaga faraxsan intii aan riyo ka shaqeey ana xisaabi walaal banan nagada hase aatay hadana hamiyay meel riyo meel raay accounting tan tiyan nagada hamiyay xisaabaad korto baa idin jeelay dhanka business kintan xisaab ka nagada laakiin hadana inkastoo naha alxamdulillah hadana xamii kala sii laantin xisaabii kala naga wallahi jaran bentame dad badan oo jaamacad ha bardeen qaar business ha bardeen qaar accounting ha bardeen ayu nooc leh laakiin aan meel yar la yaradaas oo walaal yar ku kalsoon duramka jirtay laa ma ayo la isniida ay amisina si
kalsoonahan gal marka fikir
ahaan kalsoonahan gal fikir ahaan ma sifaday SBMA naftuhura meel walba meel yar ila qabsoon la qabsiileen waqtiga jaamacada bardaasi waxyaabo qaar ka adkaan laakiin markii dibadan fiiridi ma nagaadeen waxyaabo easy nagaadeen taasoo kala hadan waxyaabo qaar oo jaamacada in baran jaamacada insani ilaa ku yaab inta kiin fudaadan marka dhalinyarada meeray walba iska daya sing fudaadan
dhanka kale Cabdullaahi Cali oo hirfadiis ee ka fateerinima ya sheegay in uu muddo eedan dheer uu ka jaray shaqo raadis uu soo orna markaas ay tii saaranay tii masuuliyadda reer shee iyo waliba qoysay walba noo sheegay in ay muhiim tahay in uu ku shaqeeyo Rio ee magaalada Baydhabo waana uu ka maaray nolol qoys iyo ka kooban ilaa 14 qofood
hirfadii ma baaristina may bilaabay adaa lamada kontu misiyeedki abitaan iyo makiinada lamada ba ka shaqeeyay marka intaasa xirfadda ahaato oo aan geeka ka shaqeeyahay marka raadiyo arlaade yalareen raadiyo arlaadena ku dhowa geeka intay la yareysa iyadanka faraxsan horta soo ku tirsana qaybta cafeteria qaabilsana wallahi meel badan ilaa hamar wiilana dhaafin la hoteel hamar ilaa meel badan ka shaqeey marka hadda hamar mar dhow leey ku hayta hadda marka herbeedo subaxno deegaanka intii aan walaal ka koriyo aan nagaday ma iskool wili iman saa laakiin may wa muqayil badana ka shaqeeyay aawinama gaabsiin ka ablisna saad leey ku barade marka barnaamijkan intii aan iskool horan saaday ma habarna irfadan
marka laakiin walaalan ka maraya
hayta alxamdulillaah wallahi hadda may wa kulli walaa inkastoo muqayil in marko weela marko ay waaye marka iyo saasatan alxamdulillaah hadda nolana ka maraysaa in la ka faraxsana baydha walaahi inkastoo deegaanka ay tamarnay may baa hamar inkastoo isku dhib badan tahay magaala aasmado ay u dhig marka deegaanka intii aan walaal ku kordhiyo arnay ka shaqeeyso hadii oo leeytay ana garash helana ma arnay intii aan wala sii furdo baraje insha Allah
hormarinta iyo kororka xarumo ganacsiga ee magaalada Baydhabo waliba door ku qaadayna sadex dhalinyaradan helay lahayeen shaqo abuur